Barahuta en Simore jeedidi on Melkisedeke ko lamdo Salem wonno te kadi ko jettinowo sadak Allah burdo towde o meedi wadde saha Ibrahima ina arta hare taw ina foli lambe kanko Melkisedeke o jabboyi dum o duwani dum ko kanko Ibrahima rokki asakal ko danno e hare fof ko adi fof inde Melkisedeke nde firti ko lamdo pewdo ciagal dum ko lamdo Salem manam lamdo dejjo o ala yumma o ala baba o ala asko ala do balde makko puddi ala do njofi o way kono bi Allah oni ko jittino sadaka bada ƴewe no way mawnude haytani men Ibrahim rokkimo asakal ko danno e hare fof besngu lewi ndonowu jettingol sadangu sari o yamiri dum hebde asakal Israila en fof hay sinno tawi ben ko bandibe en iwbe duhol Ibrahima no mabbe ni kono kanko Melkisedeke mo jeyaka e asko mabbe o hebi e Ibrahima asakal te o duwanimo dum kanyum kebnodo podoje Allah o sikke ala ko duwanido heedi duwanado dow heboobe asakal be non ko mayobe kono Melkisedeke ko gurowo e wonande bindidi nde non eden bayi wide nde Ibrahima totti asakal nde lewi mo iwdi mum tottete asakal one totti ngati o wonno koy duhol tani ko Ibrahima nde Melkisedeke jabbi dum nde sinno tawino jettinkol sadak lewinkobe gol adino timmede ngati sarimo yimbe jippinana o koy maggol tugni belema jettinowo sadak goddo feñ e fannu Melkisedeke taw wona e fannu Haruna o ngati so jettinkol sadako waylima tan sariene wayloto e der dum kaletere do o jia koy suudu wondu ndu hay gote mum meeda lombude jungo mum e golle sakkorde nde ngati ine laabi joomi men o iwi koy yuda te ko faate yettinobe sadak ala fo ko Musa haali e ndun suudu beydi lernude huunde nde fof ko dum do jettino sadak baado no Melkisedeke ni feñi on jettino sadak toddiraka sardiji asko o toddirako sembe ngurnam dam firtotako ngati o settanama dum do
e fannu Melkisedeke ha abada ko a jettinowo sadak
nden non e hen bangi yamirore adine nde momtama sababunde lefre mum e basal mum nafore ngati sari o ala fof ko timmini e bangi goddo o damaw burgu fayodinde badinowu en Allah joli fawti hen kadi dum wasani wondude wondore be non nde gontata yettinobe sadak nde gondanaka kono Yesu kanyum wontiri jettinowo sadak koy dow wondore biido dum ni o
joomirado o wondi dum do te nyamtata ha abada ko a jettinowo sadak
ko dum e hore mum wadi Yesu taylari aadi burdo fayudinde o fawti en kadi yettinobe sadak be ene kewno sabu ko mayde hadadnobe boyde kono kanko Yesu nde tawno o wodat ha bada jettingol makko sadak ronetaki ko dum kadi rokkimo baawde dandude ha abada badortobe Allah inde makko be nde tawno ko gurdo nyane fof ngam toranaade dumen ko horeje yettinobe sadak baado non cokluden ko cenido o wadata ko boni o ala tundi o nandani e bakkidinobe te o bamtaama ha dow asamanuji o soklani sakkade nyane fof no horebe yettinobe sadak wodbe be ni o soklani adade sakkanade bakkatuji makko o fawayen sakkanade bakkatuji yimbe be tawdo bakkudinani dum o wadi dum lawol gotol ha bada nde o sakki hore makko nde sare o filata level horeje yettinobe sadak gol ko yimbe neddo non timmani kono wondore Allah jippinde caggal sare o nde fili horeje yettinobe sadak ko biddo timminado ha abada o.